Magic, my way. Mimi ni mganga mkuu. Mimi ni naroga roga. back and forth,
back and forth.